Okutunula tutunula naye twebuuze, lwaki tubali bamubavu bukupe? Obubaka bungi tubutuddeko wano, lwaki twekaabya kaabya? Okutunula tutunula naye twebuuze, lwaki tubali bamubavu bukupe? Obubaka bungi tubutuddeko wano, lwaki twekaabya kaabya? Chipo chokola tusemu kwe kubagisa timu jenga gafe twaliwo amawanga manji wona 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 woita gakula kula nyega genze wala timu chipo chokola tusemu kwe kubagisa timu jenga gafe twaliwo
njagala njatule okwezi wawekuba usoka mupa
Let it.